waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Dalalka Ingiriiska iyo Mareykanka taalooyin lala xiriirinaya doonsigii dadka madowga ahaa oo la iibsan jiray ayaa la riday, tan oo qayb ka ahay dhaqdhaqaaqyada ay wadaan kooxda Black Lives Matter. Haddana waxaa Australia ka socda dalabyo kuwaas la mida oo lagu doonayo in la tuuro taalooyin lala xiriirinayo baabi'intii dadka dalka loogu yimid ee Australia. Dowlad baxayaasha kasoo horjeeda cunsuriyadda ee magaalada Bristol ee dalka Britain ayaa sacab iyo sawaxan ku dhuftay markii la tuuray taaladii Edward Colston oo ahaa qarnigii 17-aad nin ka ganacsan jiray adoonsiga dadka. Taaladiisa ayaa lagu tuuray markii dambe webiga Avon. Mr. Colston ayaa sarkaal sare ka ahaa Royal African Company oo ahayd shirkad 80,000 oo haween iyo rag iyo caruur isugu jira oo Afrikaana ka gaday dalka Mareykanka. Duqa magaalada Bristol Marvin Rees ayaa sheegay in tuuridda taaladan aysan ahayn mid ujeedo la'aana oo lagu doonayo in wax lagu burburiyo uuna taageersan yahay. Arrin taa ka weyn ayaa jirta. Waa arrinta sinaan la'aanta midabka. Sinaan la'aan run ah ayaa jirta. Dadku waxay ka caraysan yihiin nidaamka siyaasadeed ee wax ka qaban waayey caradaas, waxayna ka caraysan yihiin sida adduunka loo maamulo. Marka caradaas ayay ku muujinayaan waxa halkan ka dhacay. Dr. Craig Baker wuxuu maamulaa madxafka jaamacadda Sydney wuxuuna sheegay inay jiraan cadeymo ah in dadku waqti dheer ay isku dayeen inta looyinkaasi la rido. Siyaalo badan haddii loo fiiriyo waa dabeecad bini'aadanka oo iska caadiya nooceeda qarniga 20-aad, sababtoo ah tallaabooyinku waxay astaan u noqdeen isbeddelka bulsho. Wuxuu astaan u noqday dadka la cadaadiyey. Marka waa in la qiro waxa ay doonayaan. Waxa ay doonayaanna waa in la rido si taas astaan ay ugu noqoto isbeddel bulsho oo ay doonayaan inay arkaan. Ra'iisul wasaaraha UK Boris Johnson ayaa isagu cambaareeyay ridida taalooyinkan.
I will not support or indulge those who break the law or attack the police or desecrate public monuments. We have a democracy.
Ma taageerayo mana ogolaanayo dadka sharciga jabinaya ama weeraraya booliska ama burburinaya taalooyinka. Dalkan dimuqraadiyad ayaa ka jirta. Haddii aad doonayso inaad wax bedesho, doorasho u istaag ama u codee qof isbeddelka aad rabto wada. Inkastoo Mr. Johnson uu uga digay, dibadbaxayaasha Black Lives Matter ayaa isugu soo baxay bannaanka jaamacadda Oxford iyagoo dalbanaya in la rido taalada gumayste Cecil Rhodes. Mid ka mid ah dibad baxayaasha ayaa sheegay in sharfida Mr. Rhodes ay tahay ceeb. Waa wax lagu yaqyaqsado. Ceeb bay ku tahay. Waa inay ka xishoodaan sidee loogu dabaaldegi karaa gumaystayaashii Afrika, sidee loogu dabaaldegi karaa burburkii dalalka Afrika, sidee loogu dabaaldegi karaa in la xado dalalka Afrika. Qoraal ka soo baxay Rebecca Richards oo ah qofkii ugu horreysay oo dadka dalkan loogu yimid ka soo jeeda oo la siiyo waxbarashada lacag la'aanta ee lagu bixiyo magaca Cecil Rhodes ee loo yaqaano Rhodes Scholar lagana barto jaamacadda Oxford ayaa sheegtay in ridida taalooyinka ay keeni karaan in kor loo qaado isdhexgalka dadka. Hase yeeshee, Lord Patton ayaa sheegay in inkastoo dhibaato lala xiriirinayo Mr. Rhodes, haddana dhinac kasta oo taariikhda laga fiiriyo dadku waa inay labada dhinacba arkaan, ayuu yiri. Hase yeeshee, Dr. Baker ayaa sheegay in taalooyinka intooda badan aysan muhiimad taariikh lahayn.
In the Australian context, many of the statues of James Cook and other figures from early colonial history are late 19th century.
Australia oo kale taalooyin badan sida James Cook iyo qaar kale waxay ka soo jeedaan dhamaadkii qarnigii 19aad ama bilowgii qarnigii 20aad. Marka muhiimad taariikheed oo hadda laga helayo ma jirto marka dib loo eego. Mareykankana afayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa qoraal ay u qortay aqalka waxay ku codsatay in la rido 11 taalooyina oo saraakiishi Confederate-ka oo qayb ka ah taalooyinka yaala baarlamaanka dalkaasi. Tan ayaa imanaysa iyadoo ay socdaan cabashooyin qaran oo lagu doonayo in la rido taalooyinka Confederate-ka. Confederate-ku waxay ahaayeen gobollo ku yaal koonfurta Mareykanka oo doonayay inaan la fasaxin dadkii madoobaa ee la adoonsan jiray, iyagoo ku dhawaaqay inay ka go'ayaan Mareykanka intiisa kale. Taasina ay sababtay dagaalkii sokeeye ee Mareykanka. Dagaalkaas ayaa gobolladii koonfurta looga adkaaday, laakiin weli dad badan ayaa taageersan welina xusa saraakiishii ka qayb gashay dagaalka iyagoo ka dagaalamayay dhankii Confederate-ka. Gobolladaas ayaa kala ahaa South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana iyo Texas. Australiana waxaa ka socda warbaahinta bulshada dad doonaya in la rido taalooyinka sahamiyeyaashii iyo maamulayaashii iyagoo taageero loo muujinayo dhaqdhaqaaqyada Black Lives Matter ee caalamka ka socda. Professor Bronwyn Carlson waa madaxa culunta dadka dalka loogu yimid ee jaamacadda Macquarie. Waana haween u dhalatay qabiilka Darawal ee gobolka New South Wales, waxayna sheegtay inay ku faraxsanaan lahayd inay aragto in la rido astaankas oo ka turjumaysa dhibaatooyinkii ay soo mareen dadka dalka loogu yimid.
They stand there to remind us that we are no part of this history that's being told. So I actually don't have a problem with tearing them down and I
taalooyinku waxay u taagan yihiin inay na xasuusinayaan inaynaan qayb ka ahayn taariikhda la qoray. In la ridana aniga dhib iguma hayso. Waa laygula dagaalamay inaan aragtidaas soo bandhigo. Marka dhinac kale ka fiirisana ma dhibayso inay burburiyaan dhul annaga muqaddas noo ahaa oo calaamad u ahaa taariikhdeenna iyo ilbaxnimadeenna iyo taariikhda aanu soo marnay 60,000 sano ee u dambeeyey. Professor Carlson ayaa sheegtay inaysan dadku la socon waxa taalooyinka gumaysigu uga dhigan yihiin dadka dalka loogu yimid.
We've seen that with Cook, the amount of money that gets spent on this person who his only thing that he did in this country was unlawfully.
Waxaad aragtaan Mr. Cook, lacagta lagu bixiyo qofkaas waxa kaliya ee uu sameeyay waa inuu si sharci darro ku soo galay dalkeena oo uu la wareegay dhulkeeni. Saasoo ay tahay kala bar dalkan isaga ayaa loogu magac daray. Midka kale waa Lachlan Macquarie, meesha tagtaba magaciisa ayaa ku yaala bangiyo, wadooyin, buuro, waana qofka amray dilalka shacabka dadka dalka loogu yimid. Anthony Talley waa professor sharciga ka dhiga jaamacadda farsamada ee Sydney, waxaana uu sheegay in go'aanka dib loogu qorayo taariikhda iyadoo la tuuraya ama la ridaya taalooyinka ay tahay arrin taxaddar u baahan. Waxaana uu intaa ku daray in qorshe kasta la qiimeeyo iyadoo dalka dadka loogu yimid wadahadalka ay furinta hore kaga jirayaan. Ken White waa wasiirka arrimaha dadka indigeneska ee dalkan Australia, laftigiisuna ka soo jeeda isla bulshadaasi, mana aaminsana in ridida taalooyinkan ay wax ku soo kordhinayso wadahadalka dalka. Wuxuu sheegay in taalooyinkana ay dhaliyaan in dadku ku dhiiradaan in laga wada hadlo taariikh ka turjumaysa dadka dalka loogu yimid.
That change, we will be asking the question, why are we having statues of Captain Cook?
Waa inaan isweydiinna su'aal, maxay tahay sababta taalooyinka Captain Cook iyo Macquarie ay ugu yaalaan bartamaha magaalooyinka? Maxay nooga dhigan tahay dal ahaan? Waxay ila tahay markaan bedelo dooda inaannu bilaabayno inaan garowsano cidda geesiyiinta saxda ay yihiin. Kuwa dhiigga gacanta kula jiray aysan ahayn geesiyiin, ee ay yihiin kuwii bilaabay xiriirka cunsuriyadda ku dhisan ee dowladda iyo dadka dalka loogu yimid.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.